Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mudusange kuri Facebook na Twitter kuri @VOA radio yacu, naho waisha tu radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Ano muri studio ya karindwi kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, Nadia Taha hari ku bugenzuzi bwa gahunda no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 n'ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku byabaye mu Rwanda mu myaka 29 ishize, ariko tubirebere mu ndorerwamo y'umukobwa w'imyaka 22 muri icyo gihe. Birumvikana ko atabonye ibyabaye mu gihugu byose, ariko ibyabereye aho yari ari n'ibyamubayeho na none wenda si byose yavuze, ariko yabashije kubyegeranya ashingiye ku ijambo rimwe ryakunze kumuzamo inshuro nyinshi: ntiwemere gupfa. Ni Ijwi Dimitri Sisi Mukanyirigira yemeza ko yumvise riturutse imbere muri we ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yaririmbanije mu mwaka w'1994. Abisobanura mu gitabo aheruka kwandika yitiriye iryo jwi Do Not Accept to Die mu rurimi rw'Icyongereza. Iri jwi ryagize uruhare ruhe uruhe ruhare mu kurokoka kwe. Ese buri wese ashobora kumva ijwi nk'iri mu bihe nk'ibyo yari arimo cyangwa bijya gusa nabyo? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye tubatumirira Madame Dimitri Sisi Mukanyirigira mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa kane. Ni mu gihe hasigaye amasaha make ngo u Rwanda rutangire kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Madame Dimitri Mukanyirigira Sisi turavugana ari i Kigali mu Rwanda, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze Jeffrey.
Reka duhere ku mugambi nyirizina wo kwandika igitabo, mukanya turajya ku byerekeye inyito n'urugendo wanyuzemo ucyandika, ariko duhere ku mugambi ubwawo wo kwandika ibyakubayeho, ibyo wanyuzemo muri iki gihe. Umugambi wawutangiye ryari, kubera iki?
Murakoze cyane. Umugambi wo kwandika rero nawutangiye Jenoside yakorewe Abatutsi yari yarangira, kuko numvaga ibyo maze kubona bimaze kuba byinshi kandi byakenerwa kwandikwa n'abandi bakazabimenya. Kuko Jenoside yarangiye yahagaritswe n'ingabo za FPR Inkotanyi ku itariki 1/7/1994, ariko guhera kuri 15/6 muri uwo mwaka ngine nageze mu gice yari yarangiye kubohorwa n'Inkotanyi. Numvaga ngiye kuri iyo Jenoside isa nkaho yahagaze. Muri ako kanya rero si ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu, niho nafashe umwanzuro n'icyemezo ko nzandika nibigenda neza. ariko bigenda bigorana nyine niyo mpamvu bitabyashije gusohoka imyaka 28 ariko kwandika nabitekerejeho kera mfatira n'uwo mwanzuro ubwo numvaga abantu benshi batari bahari n'abana tuzabyara bazadukomokaho ari ngombwa ari ingenzi ko bamenya amateka abaye mu Rwanda cyane cyane muri cya Jenoside yakorewe Abatutsi murakoze.
Igitabo cyawe Do Not Accept to Die ndagifite hano imbere yanjye muri studio z'Ijwi rya Amerika. Urebye uburyo wacyanditse no uburyo mu by'ukuri utabara inkuru z'ibyabaye gusa cyangwa se z'ibyo wabonye gusa, ahubwo usa n'uzibohesha umurunga w'ubuzima bwawe n'umuryango wawe ku buryo uvuga inkuru yawe ariko hakaziramo ibyabaye muri icyo gihe, ndetse no mu gutangira usa n'utanga niko nakwita byita nk'iriburiro ry'imiterere y'umuryango wawe n'inkomoko. Ni kuki wahisemo gukoresha ubwo buryo?
Urakoze. Nahisemo ubwo buryo kuko iriya ni inkuru yanjye. Inkuru y'ubuzima bwanjye ntabwo nari kwihera muri Jenoside, kuko Jenoside yatangiye ifite imyaka 22 kandi ku musomyi nagira ngo umusomyi cyane cyane utarabaye mu Rwanda cyangwa warugezemo nyuma afate uwo muntu wandika umwanditsi bamutereke muri context mu aho avuka, aho yarerewe, aho yakuriye, aho Jenoside yakorakije yamusanze, noneho naho ari uyu munsi. Bitanga rero ishusho ku muntu wandika inkuru ye, kuko ntagomba kuvuga iy'abandi. Noneho usoma n'undi uwo ari we wese agashobora kuba yashyira iyo nkuru ahantu muri biyografi, aho byabereye ndetse n'igihe byabaye muri timeline. Ni bwo buryo nahisemo rero kugira ngo amateka y'ubuzima bwanjye n'asanisa n'ay'igihugu n'igihe nari ndimo afite abe yaba yuzuye umuntu urimo gusoma. Ni byiza ko iyo umuntu yandika inkuru ye atangirira aho yatangiriye nyine kugeza uyu munsi, kuko ni ubuzima bukomeza. Ni ubuzima bukomeza bwanyuze muri ibi bitekerezo bitandukanye, byaba mu gihe, byaba no muri ahantu.
Madame
bwiza, murakoze.
Madame Mukanyirigira, iki kiganiro hari ukuntu tugisangira rero n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, baba batwandikiye bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza. Reka unyemerere twambuke tubanze twakire Tuyisenge Jean d'Amour. Uratubwira aho uherereye, utubwire n'ikibazo ufite cyangwa igitekerezo ushaka gutanga.
Murakoze. Nk'uko bivuze, nitwa Tuyisenge Jean d'Amour, hano muri Kenya. Nakunze cyane umuntu wanyabye bwatugiriye akamaro cyane. Kumva ijwi rimubwira siniwemere gupfa, nawe koko agakomera kamufasha kurokoka. Ibyo ni ibintu bitubaho no mu buzima bwa buri munsi. Umuntu yajya no gukora ikintu runaka cyangwa ikintu runaka kigiye kumubaho, bigatuma abasha gukomera iyo yumvishijwe ibindi bisa naho risunika riza rimukomeza rimukomeza, bigatuma umuntu ahagarara yemye. So ubwo buhamya rero ku bantu b'urubyiruko tukiri batoya, ndakeka buzatugirira akamaro cyane. Wenda icyo gitabo sinzi ukuntu tuzakibona, haba ku masoko sinzi araza kubitubwiraho. Dukeneye gusoma byinshi muri icyo gitabo yashyize hanze, ariko by'umwihariko abana b'Abanyarwanda natwe dukeneye kugira byinshi tugira kuri uwo mumama wakoze cyane.
Mu kanya gato turaza kwakira kwiza, ariko reka dusubire kwa Madame Mukanyirigira abanze agire icyo avuga kuri icyo gitekerezo cyawe Jean d'Amour. Madame Mukanyirigira, Madame Dimitri, uratwumva? Ubanza tutarimo kumvikana. Ubanza tutarimo kumvikana neza, ariko reka ku buhanga bw'ibyuma bongere badushakire umutumirwa wacu umurongo ngira ngo warugiye. Ariko twari tumaze kumva igitekerezo cya Tuyisenge Jean d'Amour agira ati ni igitekerezo cyiza kuba yaranditse icyo gitabo, ati buhamya bwe bwadufashije. Abaza ati ese icyo gitabo gishobora kuboneka hehe? Sinzi niba Madame Dimitri yashoboye kumva ibyo bibazo, reka tumubaze niba yashoboye kubyumva kuko ntabwo twamenye igihe yagendeye. Madame Dimitri, turakumva?
Alo,
turakumva?
Murayumva
cyane rwose, turakumva.
Okay, ntabwo nzi ko byari bigenze.
Sinzi niba washoboye kumva igitekerezo cya Jean d'Amour.
Jean d'Amour namubwiraga ko igitabo muri Kenya kirahari, nagize amahirwe kukimurikayo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, hanyuma mbisiga muri bookstore ahantu bacuruza ibitabo hitwa Nuria Shop, ni muri Nairobi mu mujyi. Kuri Facebook yanjye nashyizeho link, ashobora kuzagikomandayo cyangwa akagera kugikurayo, cyangwa se yagira umuntu uvuye i Kigali akakimushyira. Naho ubundi ni igitabo gisanzwe cyanditse mu buryo abantu bishimira kugisoma, kuko gitanga inkuru nyayo kandi isobanura neza ukuntu ibintu byagendaga. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika, ngira ngo twizere ko Jean d'Amour yumvise aho ashobora gukura icyo gitabo. Ibindi ngira ngo byari ibitekerezo byo kugushimira no kuvuga yuko umusanzu watanze cyane cyane ku rubyiruko rwo mu Rwanda ari mwiza. Reka twambuke twakire Kwizera Laraki Ahmad, ikaza mu kiganiro muri saa.
Yego, aho dufite ntagomo.
Komera, muvandimwe, uherereye hehe? Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Yindi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga.
Buretse Ahmed, buretse gatoya twumve ubuhanga bw'ibyuma abanza byivanze.
Ego,
reka tubaze bari ku buhanga bw'ibyuma turebe ko bashobora kubahuza, kuko umutumirwa wacu ngo ntabwo arimo kukumva.
Ego,
Kwizera, ongera utangire noneho twumve ko umutumirwa kumva.
Ndi umujyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ikibazo narifite ni igitekerezo ariko kivanze n'ibibazo. Ndarasa ku ntego, nagira ngo mvuge ikintu kimwe. Ubwa mu buzima busanzwe hari igihe umuntu aba ari muri situation cyangwa mu bihe runaka akumva inspiration cyangwa se ijambo rimuha rimutije imbaraga, n'iryo jambo ngo wikwemera gupfa.
Urabizi Kwize, guma ku murongo.
Yego,
guma ku murongo, noneho turebe yuko tubona umutumirwa mu bundi buryo, kuko ntabwo arimo kutwumva ariko twe turamwumva.
Yego,
ni umunota umwe gusa turagaruka iwawe. Jyewe nakumvaga neza rwose, ariko hagomba kuba hari ikibazo mu rwego rwa tekinike, ariko turabikemura byanga bikunda.
Yego,
zere zirabura. Wari uherereye mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, niko tubwiye, right?
Yego, murenge wa Buyoga.
Okay, guma ku murongo gato. Inshuti mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mbibutse yuko iki ari ikiganiro muri Sanga. Turaganira ku gitabo cyitwa Do Not Accept to Die, cyangwa Ntiwemere Gupfa, cyanditswe n'umunyarwandakazi Madame Dimitri Sisi Mukanyirigira, wemeza ko yumvaga ijwi iri mu bwiruko biturutse imbere muri we mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ni nako abisobanura. Tugerageje kongera kumushaka, turamubonye. Noneho Kwizera Lucky Ahmed, ushobora gutangira igitekerezo cyawe umutumirwa arakumva.
Yego, namubwira ko ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Muhanga wa Buyoga.
Madamu Dimitri, noneho uratwumva?
Yego, ndamwumva.
Twakomeje noneho.
Ikintu nari ndi kuvuga, hari igihe umuntu ageramo runaka bikomeye akiyumvamo ijambo rimutiza intege, rikamutiza imbaraga, rikamubwira ko atagomba gucika intege. Igitekerezo nari mfite, ese icyo gitabo kiboneka mu zihe ndimi? Ese umuntu ashobora kukibona wenda mu rurimi rw'Ikinyarwanda? Hari nk'igihe umuntu aba atarize nk'indimi z'Icyongereza cyangwa Igifaransa, akaba wenda yakibona yagerageza bakakimuha wenda mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ese umuntu ashobora kukibona mu Kinyarwanda? Cyangwa se akaba nk'umuntu udashobora kuba wenda yagera ku bitabo byanditse biri hard copy, akaba yabona wenda biri soft? Ese ntago yatubwira nka Linki wenda kuri murandasi umuntu ashobora kukiboneraho? Nicyo kibazo nari mfite.
Arakumva.
Ego, arakoze cyane umuvandimwe ku kibazo cye. Igitabo kiri mu Cyongereza ariko n'Igifaransa turimo turagishyiramo, kizarangira muri kuno kwezi kwa kane. Ikinyarwanda ntabwo turatangira kuko ntabwo kiramara, kimaze umwaka umwe gusa ku isoko. Ubundi Ikinyarwanda kizakurikiraho, nabwo yazabimenya cyabonetse. Naho ndi kuri murandasi, igitabo kiri kuri Amazon y'Abanyamerika na Amazon y'i Burayi mu gihugu cy'u Budage. Ndibaza ko ubu ngubu ariho yakibona kugeza uyu munsi. Urakoze.
Urakoze Madame Mukanyirigira. Reka nanone dukomeze, turimo turagerageza kugira ngo abantu batwandikiye ni benshi, turebe ko twabaha ijambo mbere yuko tugaruka ku bibazo byacu hano muri studio. Nestor Nyandwi, ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo? Nestor Nyandwi, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nderereye mu Cibitoki cya Rugombo mu Burundi. Eko,
komeza duga ku ijambo, wa mugani uko mubyita, ngira ngo
sinzuko twumvikana neza menga marezo nta.
Twe turakumva, tanga igitekerezo cyawe cyangwa ibyo ushaka kubaza umutumirwa wacu.
Yewe umutumire, ishaka kumubaza nti, nakurikiranye ndumva ko mu gihe cy'urwimo cya Jenoside mu Rwanda, nakurikiranye ndumva ko uwo mutegarugori nibaza ko ariko mu Rwanda babivuga.
Yego.
Yumvise ijwi rimuburira mu mutima kugira ngo ntahave yicwa kimwe n'abandi. Nashaka kumubaza nti rero mumumbarize.
Arakumva.
Nashaka kumubaza nti mbega kamutegarugori, iryo jwi ryaje mu mutima wawe rikaburira wewe wenyine, hanyuma nawe ntugeze ku bandi iyo mbudi? Kumbure bakanduruka bagapfuta baburiye. None niwoba ubona ko rya jambo rivuga Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, wewe uba warikunze cyane kuruta uko wari gukunda na bagenzi bawe. Icyo ni ikibazo cya mbere.
Uretse kujya ku cya kabiri, nanjye mbanze nkubaze.
Yego cyane.
Wowe uri ahantu wihishe barimo kuguhiga bashaka kukwica, iryo jwi ukaryumva riguhumuriza, wasohokamo ukajya kuburira abandi kandi nawe wihishe?
Oya, wihishe ntabwo wagenda kuburira abandi wihishe.
Ugomba kuba utabisobanukiwe rero, kubera ko yari mu bahigwa, yari yihishe, yari amerewe nabi, kandi ngira ngo twabivuze mu byo twari twanditse.
Yego cyane.
Jya ku kibazo cya kabiri.
Hanyuma ikibazo kigera kabiri, namubaza ni kuki haciye imyaka itari mike atari bwagaragaze ibyo byamubaye ko akaba ari karabigaragaza ubu hayezi gihe kirekire byarabaye no kubera iki cyo abyarira mwinyegeje cyo cyo bacyari cyaragiye bigarutse mu nyuma byagenze gute
nagusubiza rakumva
arakoze cyane umuvandimwe mu gihugu cy'abaturanyi kwandika igitabo ntabwo ari ikintu umuntu akora ukagitekereje kuko kiravuna gisaba ibintu byinshi kandi noneho jenoside irangiye ibintu byose byari byasenyutse dutangira bundi bushya kubanza kwiyubaka kubaka urugo kujya kwiga gushaka ibyo kurya gushaka imyambaro kwiremamo icyizere kurera imfubyi ibyo byose ni ibintu byadutwaye imyaka myinshi kandi nanone kwandika igitabo cy'amateka ababaje nka biriya ntabwo ari ibintu byoroshye kuko bisaba umuntu yabikora agenda anarwara kwinjira mu marangamutima y'ibintu byakubabaje ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo wabikora uko ubitekereje hanyuma mu Rwanda mu gihe cyo kwibuka buri gihe twahora dutanga ubuhamya nagiye ngira igihe kinini cyo kubutanga mu magurupe menshi atandukanye ku buryo kubishyira mu gitabo kikajya muri editing kikajya muri publishing byose ni process ishobora kumara igihe ariko muri rusange ntabwo imyaka 28 ari myinshi cyane kuko na 30 tuzaba tucyandika na 40 ntabwo abanyarwanda tubana abakize ku cyumba cya jenoside tugenda duhora mu bikorwa byinshi byo kwibuka abacu buri mwaka tugasangizanya ubuhamya tukabivuga ariko no kubishyira mu gitabo byose ukabyegeranya niyo umukoro utinda watinze ariko ndashima Imana ko byakunze ubu ngubu noneho ntabwo igihe ari kinini cyane kuko n'ubundi jenoside yakorewe abatutsi yadukorewe ko twayibayemo n'uko twayirokotse umuntu agenda abyibuka nk'aho byabaye ejo cyangwa ejo bundi nta na rimwe tuzanabyibagirwa ndumva aricyo namusubiza uwo muvandimwe
urakoze cyane radijwi rya Amerika reka twambuke tujye kwa Bimenyimana Renovat Kizito ikaze mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika unyarutsa igitekerezo cyangwa icyo ushaka kubaza umutumirwa
ego murakoze abana ashaka kuramuta kwanza umutumire umubyeyi isisi kwanza ndamukurikirana kubona ngo rukana bumenyi cyane kuri Twitter ndamuramukije bwa mbere
arakoze cyane ndakuramukije Kizito
amarero nange ibitekerezo byawe n'ibyo bya kijya gitabo ndabishima kwanze n'umunsi ugisera ubwa mbere narabikurikiranye arabaye na pase yo kuri Twitter ndayitabira ndumva nange nsanzwe ndi murundi mugabo ntangiye kumenya ibyabaye mu Rwanda vuba kubera nka imyaka bitabaye mbona mbwe ntumva ariko ubu hanaje gukoresha urubuga ngurukana bumenyi naragiye ndatahura imwe 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 ndabyumva nyine mudufasha kutahura ukuri no kumenya nanjye birankora ko cyane iyo bigeze kumva ibyabaye iriya mu 1994 iriya jenoside yakorewe abatutsi ibintu bidukora ku mutima cyane nanjye bituma nyine bifasha ku mutima nujya kwegera no kuguma mvugana n'abanyarwanda numva ukuri kwimbitse kubera nanjye hari aho mbikita nkumva nk'inayo y'umuntu byamubaye ko nkarira nkajya mu cyumba nyine nkakorera amosozi nuko mugaguta intahe nkabona abadusinga bo barakomeye igatare nanjye binkomeza no kugira no kugira umutima w'umuntu murakoze
urakoze cyane Bimenyimana Renovat Kizito reka tureke madamu Mukanyirigira agira icyo avuga kuri icyo gitekerezo cyawe
yacikaga ntabwo numvishe neza igitekerezo cye ariko numva gasa n'ushima ntabwo ko akurikira ibitekerezo byacu kandi ko gukomera kw'abashyitse ku cyumba cya jenoside nayo bimukomeza sinzi niba mwasubiramo
ibyo wumvise rwose nibyo kandi siwe gusa tugiye kuri Facebook hari uwitwa Viteri Nzinda avuga ati amajwi iyo n'abatizera bamwe barayumva nk'uko nabizera bose atari ko bayumva ahubwo se ku ijana ni bangahe bagira amahirwe ko n'umwe ashobora kuburamo Cedric ukwizabigira we ati iyo biri mu mugambi w'Uhoraho urarokoka rwose. Moyize ntakiruta Imana ati birashoboka cyane, bisaba kuba wizera. Domis Gasarabwe ati yego urabyumva kandi ukanaritandukanya nandi. Patrick Habimana ati good news, ngira ngo ubwo n'ukuvuga ngo iyo ni inkuru nziza. Bot Eli Blanche ati iryo jwi ryumvikana gusa mu mutima wuzuye ubutwari no kwizera. Reka tube turekeye aho comments zo kuri Facebook tujye nanone ku kibazo. Hari aho uvuga mu gitabo cyawe uti iyo ubonye ubugome ndengakamere bwa muntu ukabona urupfu urukubungaho kubera uko wavutse, ubwoba bukomaho bukamera nk'ubuzima bwawe buhoraho. Uti numvaga gupfa muri jye, nkumva urupfu ku ruhu rwanjye nkarurebesha amaso yaba areba cyangwa ahumirije, nkumva impumuro yarwo ndetse rimwe na rimwe nkumva meze nk'urimo kurukoraho. Mu kanya wari uvuze uti kwinjira mu marangamutima y'ibintu byakubabaje birakurwaza, ugereranyije n'ibyo bintu wanditse muri icyo gitabo nuko umeze muri iki gihe, wavuga ko washoboye kuva muri iyo mimerere y'icyo gihe muri uko wari umeze muri icyo gihe burundu, cyangwa bijya bigera ko wumva wongeye kugaruka ahantu?
Urakoze cyane Geoffrey. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi buri wese yabaga yihishe ariko arindiriye ko bamwica, kubera ko buri munsi bazaga abicanyi bakaguhamagara bakakujyana ku cyobo bakagushyiraho imbunda bakagukubita rimwe na rimwe, ukicwa n'inzara ukicwa n'inyota ukanyagirwa ukarara hanze mu mbeho mu bihuru. Ibyo byose byagendaga bitwegereza ku rupfu, byatumye urupfu nyine umuntu wese yumva uwahigwaga agomba kwicwa yageze aho yumva rwumva hafi ye. Ku giti cyanjye rero numvaga ndubona, numvaga ari buri segonda buri munota nahura narwo, niyo mpamvu no kurwivanamo byongeye bikagorana kongera kumva ko noneho warufutse ko byarangiye ko nta muntu ukikwirukankana byaragoye bisaba igihe. Ubwo bwoba rero bwarakomeje ndi ngenyine n'abagenzi banjye benshi baracyana bufite n'uyu munsi, ariko hamwe n'Imana nk'uko twabivuze umuntu agenda agerageza kubwivanamo no kubwikuramo. Natekereza ko rero ngerana icyo gihe n'uyu munsi ubwo bwoba bwaje gushira, kuko mu rugendo rwo kwiyubaka hagiye hazamo n'ibindi byinshi byiza nko kugira umuryango, kugira umuryango mushya ukabyara ugatera imbere mu bintu byinshi bigusaba igihe mu kubikora nk'akazi ka buri munsi, kwiga, ibyo byose bituma uba ufite ikintu ukora kandi kiguhugije, bikwambura wa mwanya bigabanya wa mwanya wawe utekereza byinshi. Ntekereza ko rero muri ayo marangamutima y'icyo gihe n'uyu munsi navuga ko byahindutse, ariko katabura kano k'ubwoba no kongera kumva usubiye muri 94, kongera kumva uri wenyine, ushobora guhura n'umuntu mu muhanda ukibuka ko mwihishanye ahantu ukabusubiyeyo, ushobora kwibuka umuntu wawe wishwe uhuye nk'umuntu basa cyangwa biganye primaire cyangwa secondaire wari inshuti ye ukongera ukabyibuka. Ariko kuko hari humure hari na cya cyizere ko bitakiriho bitazongera no kubaho, ugatuza bigahinduka byose ubuzima bukagira ikindi cyerekezo n'ikindi cyizere cy'ubuzima n'icyanga cyabwo no kuburyoherwa nabwo no gukora ibyiza byinshi bikabageza bimwe bya kera bibi. Ntekereza ko icyo gihe Dimitri Sisi Mukanyirigira w'icyo gihe n'uyu munsi ari abantu batandukanye mu myumvire, mu cyizere no mu buzima busanzwe muri rusange. Murakoze.
Reka tusubire ku murongo wa telefone twakire Elfaz Ntirushwa Amaboko, ikaze mu kiganiro muri Isanga, utubwire aho uherereye, utubwire n'icyo ubaza umutumirwa wacu.
Hello,
turakumva.
Murakoze cyane. Ndi Nerifatu Munyaruguru.
Komeza.
Ni mu murenge wa Busanze.
Komeza igitekerezo.
nagira ngo mbashimire kuba mwakoze ku kiganiro nk'iki ngiki, natwe turabyishimiye kuba twahurira kuri iki kiganiro. Ubwo nshya nabazi mutumirwa mu buryo bwo kujya uburyo bwo kurangiza ikiganiro, ese bizajya birangira ryari, ese nta bihugu impinduka mu buryo buri imbere nyuma y'iminsi ijana ibiri imbere?
Oya, ntabwo wumvikanye Elfa, ongera ubaze ikibazo neza twumve.
Na nino vuga ati na nishimizi ko twahurira ikiganiro bityo. Ne, noneho igihe cyo kurangiza ikiganiro mu masaha yo kugira ngo tubone uko twakora n'akandi kazi karaho tujye no mu tundi turimo, mu myaka minsi y'ijana iri imbere nk'uko ibintu byagenwe mu itegeko, nta bihugu impinduka bindi birimo, ko usanga abantu muba mutamuhura mu nzira bakugira ibintu biraho bitagira epfo na ruguru.
Ibitagira epfo na ruguru,
umuntu ya umuntu ya
have nkwerekeye Elfa, iki kiganiro turimo cyitwa muri isanga, ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kiba buri munsi saa yine saa kumi kugeza saa kumi n'imwe, kikamara isaha imwe, tukaganira ku ngingo zitandukanye. Ntabwo ari ikiganiro kivuga gusa ku byabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside, ni ukuvuga rero ngo insanganyamatsiko y'uyu munsi niyo yagarutse kuri icyo gitabo. Sinzi niba wabonye, ndabona wakwandikiye uduhanyi,
nayibonye posite, ndumva nayibonye.
Ni icyo rero cy'uyu munsi, ntabwo ari ukuvuga ko ari byo bizajya biba buri munsi, n'ikiganiro cy'umunsi umwe. Urakoze cyane kandi kuhamagara ku Ijwi rya Amerika, Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri isanga, turaganira ku gitabo Do Not Accept to Die. Madame Mukanyirigira, umuntu witwa Mushinzimana G. Fabier ati Don't also accept to kill, mu yandi magambo ati ntukemere kwica. Ubu butumwa atanze hari icyo buvugaho?
Ubutumwa bwe ntekereza ko bufite simbona buhuriye n'igitabo mesaje iri mu gitabo cyanjye muri rusange, ariko nshatse kubishyira muri general paper niko tubyita. Namubwira ko n'ubundi muri buri muntu wese hari ayo majwi kandi atubwira icyo gukora. Uwica rero nawe yitekerejeho neza, agatega amatwi umutima nama we, yasanga umubuza kwica, umubuza ikibi. Icyo gihe rero awuteze amatwi akanawumvira yabyirinda. Nicyo tuvuga ngo muri muntu wese harimo amajwi agenda amubwira icyo gukora aturuka ku Mana cyangwa se ku mutima nama we. Ubwo arimo kwica akabibwirwa ntiyakwica, ariko nta hantu bihuriye namba n'ubutumwa bwanjye mu gitabo. Gusa nawe afite ukuri, kuko aramutse arimo kubikora ijwi rye ry'umutima nama rikabimubuza akaryumvira yabireka. Murakoze.
Ibi nyibukije ahantu mu gitabo cya wayanditse uvuga ko wari umaze iminsi wihishe ahantu mu gihuru unyagirwa, ubura ibyo gufungura, ugerageza kurya ibibabi birakunanira, ururimi rurababara, ugeze aho ugera ku munota wishwe n'inzara, uraryama urasinzira, ukangutse ubona umuntu aguhagaze hejuru, utekereza ko aje kukwica ariko ntiyakwishe.
Yego, ntabwo yanyishe nyine, ubwo nawe yumvise ijwi rimubwira ngo gira neza. Ubu turi ku majwi. Uwo yari umuturanyi, ariko sinari nzi ko ari umuntu uzi ko ndaho hantu. We yari yarambonye njyamo kandi ntarashyize iminsi nk'itatu. Kuba rero yarabyibutse ni uko yabonaga n'abicanyi bajyamo bica abantu hafi aho, ariko akaba atari yarigeze wenda abona banyica. Icyo gihe rero yari aje kungirira neza kandi ndamushimira, no kuba namubuze ngo mushimire, ariko ntabwo byari byoroshye Geoffrey. Icyo gihe no kubyanga byari bigoye, kuko nabonaga ariwe muntu nashaka yanyica, ariko basi kuva aza aho ndi no kuva yifuza kungirira neza
yamaye icyizere cyo kumukurikira kandi kuko yarabishoboye.
Uvuga
ko atarasoma igitabo n'abagisoma bazabibona.
Uvuga ukuntu shebuja yamutunguye noneho akamusaba kumushyirira amazi muri dushe, yahagera ukareba mu maso ye ukabona afite ubwoba, afite n'amarira. Muri make niho wagize icyizere ko ntacyo ari bugutware, ariko wagiye utabashije kumenya izina rye.
Yego, nagiye ntashije kumenya izina rye kuko n'ubundi ntabwo nari nzi ko ngiye utazagaruka. Ariko niko wakundi nyine numvaga n'ubundi nzapfa ejo cyangwa ejo bundi, ntabwo icyizere cyo kubaho ntabwo cyari gihari. Natekerezaga ko n'ubundi wari wonyice nta mpamvu yo kwirwa mfata amazina ye, kuko kongera kumubona ntabwo byari bishoboka, cyane cyane kuri njye muri icyo gihe. Nagarutse rero kumureba nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ikimara guhagarikwa, nsanga ntakihaba. Baranambwira ngo aho hantu habaye imirwano cyane, hagiye haba ibisasu, ashobora yarabikuyemo nawe agapfa. Gusa yangiriye neza ndamushimira, asabira n'umugisha aho ari hose, ariko ntabwo nafashe izina rye, ariko ndamwibuka duhuye namumenye. Nibyo rero nababwiraga kare, ibintu bya kiriya gihe byose umuntu abigezwa nk'aho byabaye ejo, amazina ayo namenye ndayibuka, n'amasura y'abantu ndayibuka.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Inosa ikaze mu kiganiro muri Sanga, utubwire aho uherereye, utubwire n'igitekerezo cyawe.
Yego, murakoze cyane Geoffrey. Nitwa Mugabo Inosa, nkaba ndi mu Rwanda, ubu tuvugana ndi Kigali, narindi ku kazi mpagurutse mu biro mbanza guhagarara iruhande. Ubundi nkomoka mu karere ka Bugesera, ndetse Jenoside yabaye ni gapfimeri niho narindi. Jenoside rero yabaye nari ndi mu wa gatandatu primeri, urumva nari umwana ariko umaze kugira ubwenge. Byabaye mu Rwanda biragoye ko mu minota mikeya umuntu yavuga ibya Jenoside. Byari ubuzima bukomeye kuko isi yaratwanze ku buryo iyo mbivuze ngira emosiyo muranyihanganira.
Nkomere ihangane.
Isi yaratwanze kugera ku rwego abantu bagera ubwo basumuriza imbwa ziraduhiga mu bihuru byose. Ariko ntabwo njyewe Jenoside itangira nari ndi kumwe na mama, hanyuma bo bashoboye kugera ku kiliziya cya Nyamata kiriya biciyemo abantu. Njyewe ngira umugisha umugabo wampishe umuvandimwe, sinakurikiye neza amazina ye, ariko we ntiyamumenye, ariko njyewe naramumenye anariho. Yari umusore mutoya nibwo nabonye abantu babi babaho, ariko mu bantu babi benshi habamo umuntu mwiza. Atuye Kicukiro, namusuye nka kabiri n'ubungubu ndateganya ko muri Gicuro namo nzamugeraho. Yari umusore niwe muntu nabonye yicara ararira, Viani yitwa Viani. Naramubonye yicara ararira, arira abantu uburyo bishwaga badafite gitabara. Yaduhisha turi benshi, bamwe baza kugenda bapfa, ariko njyewe nashoboye kubaho. Arahari rero n'abantu bacye bashoboye gukora nk'ibyo, ariko biragoye ko nakubwira ibya Jenoside mu minota mike. Gusa twarahizwe tugira ubwo tuva aho ngaho, abantu twishe mu bihuru. Njyewe ndibuka abantu bazi Nyamata mu Bugesera, twari tumaze n'ubundi imyaka ibiri turi impunzi. Twabaga ku mashuri yo ku musigiti wa Nyamata, twamaze imyaka ibiri kuva icyenda na kabiri bishe abantu, turahunga tuva ku masambu, abantu bamwe basubira ku masambu, abandi batinya gusubirayo. Namaze umwaka ntiga kubera iyo midugararo yabaye muri 1992, n'ubundi bari baratangiye kutwica. 1994 rero ubwo byabaye ibindi, koko bishe abantu cyane. Gusa igikomeye kandi nananditse nanashimira Dimitrisi, nshimira abantu bandika ibitabo, kandi nanjye uko bizagenda kose nashoboye kwiga nanjye nzandika igitabo, kuko amateka yacu tugomba kuyandika, tugomba kuyasigasira, tugomba kuyazigama, kuko ibyatubayeho n'agahoma mumva ntabwo zikwiye kubyibagirwa. Sinzi rero, murakoze, keretse hari ikibazo muri mumbaze, ariko ndebye kuvuga amateka y'aho naciye hose naza gutwara umwanya munini wenda bitewe n'imbatambagira
watwara umwanya munini koko ariko ndibwira ko uyanyuzemo mu buryo buvunaguye ariko ndenda kukubaza Dimitri aragira ati ku munsi nk'uyu ayo namagambo ari mu gitabo ati kuminsi nk'uyu nibazaga impamvu batanyicaga kuko byari bimeze nkaho gupfa ari byo byari kuruta
cyane
ayo magambo urumva wamubwira iki
ayo magambo ye iteka iyo umuntu iyo ubona iyo ubona ubuzima bukomeye hari igihe ubona ntanzira yo kubaho no kuvuga iyo ubona ntanzira zihari zo kubaho ni inzira ya nyuma yo gucika intege ibyo yatekerezaga ni uburyo bwa nyuma bwo gucika intege cyangwa se gutakaza icyizere mu buryo bwa nyuma kuko Bwana Geoffrey muri Jenoside nta umuntu wabaga uriho mwashoboraga kuba muri abantu 50 bakabica akarokoka babiri ukagenda ukajya mu kindi gikundi cy'abantu 50 bakabica ukarokoka urumwe ni ukuvuga wageraga aho ngaho ukabona nawe ntabwo waba ufite icyizere cy'iminota 5 iri imbere yo kubaho nta cyizere cy'iminota 5 iri imbere yo kubaho wabaga ufite ni ukuvuga ari umuntu yageraga aho ngaho agatakaza ubuzima mu ntekerezo ugasigara ubona gusigara n'ubundi no kubaho nta kintu bimaze nabyita iki ni ukuvuga ni ugutakaza intekerezo z'ubuzima kugera ubwo ubona kubaho bitekiri ngombwa cyangwa byatakaje hari ibyo bita mu kirundi akanozera sinzi ukuntu mu kinyarwanda nabuze n'iningi yabyo yuzuye igisobanuro cyabyo cyuzuye
ngira ngo birumvikana
ikikwereka ko byari ugutakaza icyizere cya nyuma ni uko nyuma yaho aba FPR Inkotanyi ifata igihugu bakereka abantu ko bashobora kubaho abantu bongeye kurema ubuzima kugeza ubwo abantu noneho bajya mu murongo bakiga none ugasanga abantu bakunze ubuzima ni ukuvuga iby'ubuzima n'izo biyoloji nkeya iyo umuntu akomeretse bikomeye naranabibonye koko ibyo nabayemo byampaye egisperiyanse n'ubwo nari umwana umuntu ukomeretse agakubitwa n'ikintu kiruta uko ubwonko ibyo ubwonko bushobora kwakira ntabwo amenya we ko yakomeretse abibwirwa n'abandi ashobora kugenda ava abantu bakifata ku munwa we akababwira ati habaye iki ataramenya n'ibyabaye bikaba byamara nk'iminota 2 nawe akaza kwisanga abonye amaraso ni ukuvuga hari iby'ubwenge bwacu ubwonko bwa muntu bushobora kwakira nk'ububabare hari ububabare burenga ubwonko bwa muntu nicyo rero navuga cyamubaye
urakoze cyane Inosa reka tugushimire cyane ko udusangije nawe ibyakubayeho bikeya kandi ukaba utanze icyo gitekerezo twambuke tujye kwa Kasim mupenzi kaza mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika
murakoze nitwa Mutsinzi Kasim umuyobozi abaherereye mu Rwanda mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora njyewe se nagira ngo mvuge kugira ngo nshimire uwo mutumirwa mubwire yuko wenda hari uruhare runini izo nyandiko ze cyangwa iki gitabo cye cyageze mu kubasha guhumuriza abantu kandi nibyo kwishimirwa najya mubaze ese hari ibindi bitabo agerageza kwandika cyangwa se izindi nyandiko zerekeranye no guhumuriza abantu urakoze
Kasim arakumva reka gusubiza
Kasim urakoze cyane nibyo koko ntekereza ko umuntu wese afite ku cyumu bya Jenoside afite inshingano yo kuvuga yo kubara inkuru ku mpamvu ebyiri z'ingenzi ya mbere ni ukubwira ni uguha amakuru no kwigisha sosiyete nyarwanda n'iy'isi yose kuko Jenoside ni icyaha kibasiye inyokomuntu ntabwo ari umunyarwanda gusa igera ku isi yose ni nayo mpamvu never again ko bitakongera ko bireba abantu bose kuri iyi si kwigisha abantu rero cyane cyane abato abadukomokaho n'abato yango abanye ko byagenze nabo bafate icyemezo cyo kubirinda aho bari hose no kuba badetekta babona ibimenyetso byerekana ko bishobora kubaho aho bari noneho bagakora akazi kabo bagakora icyo bashoboye cyose kugira ngo barinde sosiyete birinde barinde n'ababo aho baba bari hose. Iyo ni inshingano ya mbere. Ya kabiri ni ukwibuka no guha icyubahiro abacu bishwe bazize ubusa. Niba twaragize amahirwe yo kurokoka tugomba gukora ku buryo bitazongera kubaho, ariko nanone abacu aho bari tubereka ko tutabaye imbwa, ko twasigaye mu cyimbo cyabo turi abagabo kandi baharanira gukora neza no kugira neza aho bari hose. Izo nshingano ebyiri rero, izo mpamvu ebyiri nizo zatumye cyane cyane nandika, nazo zituma n'abandi benshi muri twebwe babyandika. Nkaba rero uretse igitabo umuntu akwandika izindi nkuru ndende ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo bihagije. Ni uguhozaho, ni uguhozaho kuko usomye umunsi si usome ejo. Uko rero nandika n'ukundi wese yakwandika, ni akazi, ni ubushake buhoraho bwo kugira ngo ibyo mbese dufite mu mitima tube twabivuga tubisangize abandi. Tufuregeze kuvuga ko nanditse bike kuko n'ibikeye mbona nka 70%, niyo mpamvu uruba zandika n'ibindi, wenda bizaba ari mu gitabo, wenda bizaba ari mu ndirimbo cyangwa mu mivugo, ariko uko bimeze kose mu gihe cyose nzabandi ho nzakomeza mbyandike. Ni byinshi cyane kandi kugeza uyu munsi abasomye n'ubutumwa bampa nuko mbona bigenda bifasha abantu kubimenya, cyane cyane urubyiruko. Maze urubyiruko nirwo Rwanda, nirwo Rwanda rw'ejo n'isi y'ejo, nibo bakeneye cyane kubyumva no kubishyira mu bikorwa kugira ngo birinde n'ababo aho bari hose. Murakoze.
Reka twakire Idrissa Ikaze mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika, utubwira aho uri, utanga igitekerezo cyangwa ikibazo.
Murakoze cyane. Nitwa Idrissa Bakungu, menereye hano i Kigali mu Rwanda. Nashaka kubaza umusimirwa ni ukuntu twabona icyo gitabo mu Rwanda kugira ngo tubashe kugisoma kuko nagikeneye.
Arakumva.
Nicyo namubazaga atworohereze ukuntu twabona icyo gitabo. Kandi n'ikindi nashaka kumusaba noneho azati twadikire ku bwinshi akikugeze.
Yarakumva.
Murakoze cyane. Nahoze mbivuga kare mu Kinyarwanda nacyo bizaza, ntabwo wenda ari uyu munsi cyangwa ejo, kuko ubu ngubu nari mfite izindi ngufu ndimo kuzishyira mu Gifaransa, ariko nyuma yaho n'Ikinyarwanda kizakurikiraho. Ubwo rero ku Banyarwanda n'Abarundi, abavuga Ikinyarwanda gusa batunze izo ndimi z'amahanga zindi, namwe murararitswe. Nibaza ko umwaka utaha uzajyana naho cyarabonetse.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Madame Dimitri Sisi Mukanyirigira, wanditse igitabo Do Not Accept to Die, cyangwa se Ntiwemere Gupfa. Icyo gitabo nicyo tuganiraho, kivuga ku mibereho ye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda n'uburyo yarokotse, cyane cyane bimwe mu bintu bikomeye yibuka byamubayeho byatumye atekereza kwandika igitabo. Madame Mukanyirigira, akana k'agakobwa k'imyaka 22 icyo gihe bicaje ku marembo y'ibitaro bya CHUK, bavuga bati dore icyitegererezo cy'inyenzi uko zisa. Kuva icyo gihe kugeza ku mumama w'abana batanu ufite maîtrise ebyiri, ni ikintu gikomeye cyane. Niko mbitekereza.
Yego, ni ibintu bikomeye ugereranije n'uko wenda umuntu aba yarahereye hasi, byose byasenyutse, byose byapfuye bitakiriho.
ariko nanone jenoside yakorewe abatutsi kuyirokoka yampaye mukoro wo gukora cyane no gukora byinshi bishoboka kuko buryo numvaga ari nk'inyongezo umuntu yumva ari nk'inyongezo ari mu buzima abonye bigoranye ku buryo ntakongera kubutesha gutigisha ntekereza ko ikintu cyo guta igihe no kumva ko turimo kongera kubaho ubuzima tubonye ari nk'inshuro ya kabiri ni inyongezo niyo mpamvu tubagomba kuyikoresha cyane ibintu byinshi icyarimwe kandi hari na n'iriya myumvire yo kwibaza ko abawe badahari hari ikintu irimo kubakorera hari nka poromise urimo kubakorera kutazabimbwa kuzagera kuri byinshi kuzubaka kuzahora ubibuka kuzagera ku bintu byinshi mu gihe gito ufite nibaza ko ariyo niwo mukoro twari dufite kandi ngewe ku giti cyanjye nuko nabyumvaga numvaga ubuzima mbonye bigoranye ushobora kurongera ukagira ikibuhagarika bagomba gukora byinshi icyarimwe mu gihe gitoya urakoze cyane Jose
Valentine ni Valentin bambwiye ko ari Valentine narengize ngo ni umukobwa ndakwisegura ahubwo ni Valentin ikaze mu kiganiro muri sanganya kuba
murakoze cyane
gabanya radio gabanya radio irimo irakubuza kutwumva gumishaho telefone ukureho radio
Nani kumi ane zarante abandi mu Burundi mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega halo
turakumva komeza igitekerezo
nani hano nashaka kuyimenya uwo mama ku buhamya ari karagerageza guha abanyarwanda mbere n'abandi bumvirije amaradiyo ariko nagira ndamubwire mujya hajya abanyarwanda benshi barumvikire ikinyarwanda cyane mbere n'abandi nkandi turi abarundi abantu turagisoma ntibabyige abandi kiyita bagiye babyandika mu kinyarwanda kuko abenshi nicyo tukunda kumva naho abenshi yaba abize ariko usanga abenshi n'abavuga ikinyarwanda rero agishyize mu kinyarwanda byo bari sawa hama nagiye nisabire ngaho ku iradiyo yanyu nta kuntu mushyiraho agatanga ubuhamya bwirambuye mu majyambo tukabwumva hano ikindi kandi navuga ibyabaye na gahomero none nuko tugomba kuvuga ngaho iwacu yemwe iyo turimo turabyumvirya turumva ko biteye ubwoba cyane rero kuba yarumvise ibi mera nk'ibyo muburira rikamuremesha ibyo birakunda kubaho mu mutima w'umuntu hakaza ibyiyumviro bibiri kimwe cyangwa bwa kikori ikindi koritsi ariko ugasanga kumbure ibyo byo mu mutima nibyo ririko rirakora rigashobora gutuma umuntu arokoka rero nibyo hari igihe biba umuremyi aba yatsinze akaboko ku bisanzwe turashimira umuremyi cyane kubera ko hari igihe turokora mu bihe mengo ntitwari no kurokoka rero emwe kuba yiyumviriye kwandika igitabo ni byiza cyane turabishima kuko n'abatari bwavuka bahari ubu bakamenya amateka babandanirizaho n'abandi bagenzi dukunda kubumviriza murakoze cyane
urakoze cyane ni nani ngira ngo kuri ibyo wari uvuze hari aho yabisobanuye ko ari mu mugambi wo kuzandika igitabo mu rurimi rwa gakondo ubwo ni ikinyarwanda basoma ikinyarwanda ngira ngo bashobora no mu Burundi aho ngaho mushobora kubyumva icyo yari yakivuzeho ariko reka ne kumusubiriza cyangwa se ibyinshi ngira ngo ni ibitekerezo ariko reka ijambo ndimusubize kugira ngo agire icyo avuga kuri ibyo wari umaze kuvuga
kuko nabivuze kare ku bibazo n'ibyifuzo by'abamubanjirije nibyo koko igitabo isi dimo taxes to die cyangwa se ntiwemere gupfa no mu kinyarwanda kizageramo kizasohokamo no mu rurimi rw'ikinyarwanda rwacu
n'abaturanyi b'abarundi bumva ndetse n'abandi bantu benshi muri kano gace k'ibiyaga bigari ariko ni gahunda nyine ishobora gusindamo gato kuko ntabwo biba byoroshye ariko bizaza abanza icyongereza nkurikijeho igifaransa kizasohoka mu cyumweru gitaha hanyuma ikinyarwanda na cyo gitangira gisaba umwanya n'urugendo ariko bizaza murakoze
urakoze cyane Madame Dimitri hano Mushinzimana G Fabien ati ibi birashoboka cyane ko umuntu yumva ijwi ry'inkomezi mu gihe ageze mu mage bityo yaba yaragiye gucika intege akarushaho gushikama turagenda tugana ku musozo dushigaje iminota ine reka iyi minota ni haride icyo nakwita wenda nko umwanzuro Madame Dimitri Mukanyirigira mu masaha make mu Rwanda harabatangiye icyunamo cyo kunamira ku nshuro 29 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ubutumwa bwinshi watanze bukubiye muri iki gitabo ariko noneho no muri iki kiganiro hari igitekerezo hari ubutumwa bwihariye ushobora gutanga muri iki gihe wumva tutarangiza iki kiganiro butakuvuye ku mutima
yego murakoze cyane Geoffrey kumpa umwanya n'amahirwe yo kwifuriza abanyarwanda abashyitse ku cyumba cya Jenoside gukomera muri iyi minsi yo kwibuka tuzatangira ejo mu masaha make ari imbere ntabwo biba byoroshye ariko ni ukwibuka twiyubaka kuko imyaka 29 irashize turacyariho byari bigoye ariko byarashobotse ko twiyubakamo icyizere cy'ubuzima bushya no gufatana urunana kugira ngo dufashanye kandi nifuriza n'abanyarwanda bose muri rusange aho bari hose kubanamo ubutumwa bw'icyizere ejo hazaza no kubiharanira guharanira ko amacakubiri yaranze iriya myaka n'ubwitanye bitakongera kubaho ukundi mu Rwanda tukiyubakira nyine sosiyete y'igihugu kigira amacakubiri kigira Jenoside akaba ari nicyo kizaraga abana bacu n'abazabakomokaho hanyuma akaba ari n'uburyo bw'umwihariko umuntu udafite icyo mbyaje Jenoside yakorewe Abatutsi bwo gushima leta dufite no gushima inkotanyi zaturokoye kuko byanaduhaye igihugu gitekanye dushobora kuvuga n'izi nkuru zacu kuko Jenoside zagiye ziba mu Rwanda mu myaka yashize yabanjirije 94 na 63 na 73 icyo gihe cyose ntabwo abazirukaga bashoboraga kubivuga ntabwo twabimenyaga ngo tubone ukuntu twakwirinda n'ukuntu twabyamagana akaba rero ariyo mpamvu buri gihe ndangiza ikiganiro nshima inkotanyi zahagaze Jenoside zikaturokora nkanashima n'ubuyobozi dufite uyu munsi kuko buduha umwanya yo gutuza no kwibuka abacu dutuje kandi dufite uburenganzira dufite n'ejo hazaza tuhabona neza murakoze
twihuse cyane iki gitabo abagishaka bakibone hehe
turakoze igitabo mu Rwanda kiri ahantu hose bacuruza ibitabo muri Karitasi mu mujyi muri ku Gisozi kuri Memorial ya Jenoside iri ku Gisozi ku kibuga cy'indege i Kanombe mu Kirezi ku Kacyiru muri shopu yitwa Karisma kuri Kigali Eyisi na none ku Kacyiru kuri Beka Arena ihari i Remera hafi ya Stade hanyuma mu mahanga cyaboneka muri Kenya muri shop yitwa Nuria iba Nairobi mu mujyi no muri Canada hari ibuye ry'icuruza yitwa Elagasuri
amasaha aratujyanye iminota iradushiranye Madame Dimitri reka tugushimire reka tugushimire cyane umwanya wahaye ikiganiro muri Isanga kandi tunakwihanganisha dushimire n'abandi bose twari kumwe bakuri iki kiganiro n'abakigizemo uruhare kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma murakoze cyane.